kuitwa dia. Hata nilipishe kodi, mitagada mia. Apendi wajimu body, vivi kanilewa. Na mnyosha kama dobi, aningangania. Asami kwa nini ni mwache, raga ni nipate. Niacheni ni mfuate, omatalio. Jamani roro yangu, uyu mai mai wangu. Ameushika moyo wangu, tunaenda nana, tunaranda nana hey. Jamani roro yangu, uyu mai mai wangu. Yendo pumzi yangu, nangangana nae, leo na badai. Siwezi kufurukuta. Wala sijuti kumjua. Samaki kanvua. Akiniacha taniua mama. Jamani roro yangu, uyu mai mai wangu. Ameushika moyo wangu, tunaenda nana, tunaranda nana hey. Jamani roro yangu, uyu mai mai wangu. Yendo pumzi yangu, nangangana nae, leo na badai.
My feeling make it.